DJ Danik.
DJ Lighter, turn you on.
Nolobaya, wacha kushanga.
Too nice.
Mash up the place, cause you know we burn it.
Babe boy, kama nimesonga.
Mr. DJ, acha kanuke.
DJ Danik.
Download DJ Lighter mixes on www.djlighter.co.ke.
My happiness come first. Other people can follow, man, I put God first. Other things can follow, everybody go zigido. Kila mtu go zigido, pam, everybody go zigido. Kila mtu go zigido, pam. Me want to live a stress-free life. Yeah, nobody try but on my life. Me live life of the party. Do my own things, me copy nobody. Me can't trouble anybody. Respect everybody, but my happiness come first. Other people can follow, man, I put God first. Other things can follow, everybody go zigido. Kill 'em to go zigido, pam, everybody go zigido. Kill 'em to go zigido, pam. Talk about you, don't talk about me. Fanya kama usi, fanya kama me. Live life, but don't live like me. I'm different, you're different, you can't believe me. Pele, you're okay, you're fine the way you are. Believe in yourself, better know you's a star. Pele, every ghetto youth is a star. Determination, man, love my happiness come first. Other people can follow, man, I put God first. Other things can follow, everybody go zigido. Everybody go zigido. Kill 'em to go zigido. Pam, everybody go zigido. Everybody go zigido. Kill 'em to go zigido. Pam.
Follow on Instagram at DJ Danik. That's DJ DENIK.
DJ Lighter.
Just want me to get a little move. That's all.
Oh yeah.
Dancer.
Pack a cup with the bag right on it. Pack it up and make a boy wet on it. See the video light and you're not hide from it. Pretty girl, ho! Every girl Broke out. Wind it up.
Songs we make dogs bust be a plank. But dance all fi light up the gal dem lamp.
Drop this in a the gal dem camp. Approval that the gal dem camp. See later, let you win it again. Gal dem say dem need it again. Rock out.
DJ Danik.
Arriba diba, adiba 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 diba diva, a diva diva dum, diva 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 dum.
Leo niku pati no tire, niku punguza uze no retire, niku je nice tu kama kawa, tuna ban kama tire. Leo niku je nice na my ex, stream ziki rice na my dream, kitisha upewe we, niku je nice tu na manzala we. Yeah, dunda, your body find out dunda, na mzinga zimerunda, 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 zimerunda. Finya play,
dunda.
Mr. DJ, finya replay,
dunda.
Pussy finya post, finya play,
dunda.
Yeah, yeah, way. Ooh, arriba diba, arriba diba dum. Arriba diba, arriba diba dum. Arriba diba, arriba diba dum. Diba 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 dum. Arriba diba, arriba diba dum. Arriba diba, arriba diba dum. Arriba diba, arriba diba dum. Diba 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 diba. Stop it, leta champagne, tuna pop it, umedunga njoti ya makoti, koti, hapa leo niku party, party, yeah, ha, hizo ma stress ebu weka kando we, hapa ni party ebu washa candle we, kulala kejani ya tuwezi handle ya, yeah, 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 na yule madam nitampata ta, vile ya na move na nipata ta, niko shua nitampata ta, nitampata ta, nitampata ta, so, hey. Arriba diba, arriba diba dam, hey. Arriba diba, adiba diba dum. Arriba diba, adiba diba dum. Diba 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 dum. Arriba diba, adiba diba dum. Arriba diba, adiba diba dum. Arriba diba, adiba diba dum. Diba 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 diba. Ayoni manzele we we we. Hey, chilling out with DJ Denik. Arriba diba, adiba diba dum. We. Arriba diba, a DJ Denik. DJ Denik.
Nimemeza duster Rungu strong CD yangu huwa plaster Sika maraka kama projo za gava hey. Madem wengi kama Solomon Ukiwachwa basi Solomon Kama David Buda mi Houston Kanibash nikondani kama thong hey. Nikimkemba na maga madamange Akiteta na kimba dudake Abdala kasi mama peke yake Akona haga hey. Lakini Ati cheki hizo njegi hey. Minapenda hizo njegi
Nasa tu kama keki matwins mina zipapasa Kila weekendi already nisha simama Mini mestedi majegi zime simama kaeva ready Mdem una jegi mbaya mbaya Na wengine wanadai kuzi haya haya Umebeba tools wamebeba waya waya Ukifika mtaani wanagwaya gwaya ah. Kima ting ting vile zimebonda Zina size bigi mina shindo tukubonga Baby aheri bii bad koda Kaaneno jegi inerosha inyoka
Ati cheki Minapenda hizo njegi Uyo demu wana njegi Ati cheki hizo njegi Ati cheki hizo njegi Ati cheki hizo
Bila jaba niko macho kama matha Kopesha tala tununue kishada Supu ya jaba na sembe ya jana Siaka kitungu jumacho isha nyanya Kani njegi, mindio pedi Si energizer juniko ever ready Hini origi, sika za stella Na ex wangu siyo dela Ashi meshika na midi na kegosho Adi moratina na kunyo na kimosho Hatufanani ka ulipo za lojo Na nikipiti hey, maboy wana
God stroke na mafans madem na shada KLG na DRL makuta waka DJ leta wakwarage kistim ya jabos Niwaitia mtu nice mwenye tawabamba KLG wanamwita motangari
kama baby. Kibad man kemba wako lady. Madam smoke tunazita ode. Linga linga ling, school bell a ring. The girl dem dem a fight for meeting. I meet it, me a give them teaching. The bad girl dem a went for this scene. Buyaka buyaka, hey, di wangu mnoma. Buyaka buyaka, my suicide bomba. Buyaka buyaka, we me shika vinoma. Buyaka buyaka, bad man let a lighter.
You wait here mutu next when you tower bamba. Shell kid wana mwita motanga. Honey dem aje waye kumangania. Jogi wa ana watengene zangania. Gambas gambas ana wanyandu sa.
Follow on Instagram at DJ Denik.
Kanisani, kani come up justice nimeuma. Vijana kuchoma joyu uma. Jesus wept, amini agate, you fogodari. Sema meni fanyike kifogodari. Blessings imuagike kiunadari. Msitulie tuchajishe. Jesu ne muadhani.
Nekango tabie.
Na ne muadhani.
Kotabie.
Jesu ne muadhani.
Kotabie.
Na ne muadhani.
Kotabie. Jesu ne muadhani.
Amen.
Ne muadhani.
Amen.
Jesu ne muadhani. Ne muadhani.
Amen.
Bila ye left me.
Slani, then you manishikilia toka mbali. Kani chuo mgutupu kama punda. Kijijini watu we walibonga. Na wazazi walikuwa mehunyuka. Na masizu walishiko wakunga. Wangi wao walitai kunivruga. Ne waomba wanasema nina pupa. Sasa cheki blessings na jai fufa. Umani bless wanasema guy fafa.
Jesu ne muadhani.
Amen.
Ne muadhani.
Amen.
Jesu ne muadhani. Ne muadhani. Ne muadhani.
Shingo, shingo, yeah. Watch my love, love, bite, love, bite. Why you were sipo single, single? Walking on an hour, was it right, yeah. Well, you get me a new bingi, bingi. Tofuni kipini shanga bangi. Nani pagami ki willy willy. Tuki wawa willy, wawili, wawili. Miundo kiindi chori chori. Navyo juwa kulisa kakachiri. Nani pagami ki willy willy. Tuki wawa willy, wawili, wawili. Maonyesho navyo donosha. Kapota boki unobambucha. Wamera ukamini likesha. Walikutaka waka kukosa ee.
Donosha, idonosha yo. Idonosha.
dondoshe yo,
dondoshe,
idondoke yo, idondoshe, idondoke yo,
dondoshe,
dondoshe yo, idondoshe yo,
dondoshe,
idondoke yo, dondoshe, idondoke yo,
aya dondoshe, cricket kata, kiuno binjuka, dona nikosha, apo swadata, fanya una binuka, basi dondoshe. Sindimba chakacha, ndumange kapuka, wali dondosha. Fanya kunichachafya, nizidiwe huka. Nyonga umejaliwa, kakupa mama. Utamu sukari ya miwa, uko mwanana. Wali umetunukiwa, we mwanalana. Kumesha wano kufizia, waonyesha.
Dede, haiwe, nyonga sogeze. Benze benze, highway. Haya di bebe bebe,
highway.
Fanya una dege dege,
highway.
Ile geze geze, highway.
Dondosha, idondosha yo, idondosha yo,
dondosha,
idondoke yo, idondosha, idondoke yo,
dondosha,
dondosha yo, idondosha yo, idondoke yo.
Holla at your boy at DJ Lighter on Instagram, at DJ Lighter on Twitter, your favorite DJ.
Moko, nataka longa na wewe, nikufunze mapenzi, mwenza kona ya jua. Nataka sema nawe, nikufunze penzi mimi, ninalijua. Niipe, nikubembeleze kamtoto ngara, kwa raha zako ujinenepe. Nikushike, pendo lisiteleze, nikagaragara wabaya macho wasisogele. Twende Zanzibari, Komoro Mombasa, tucheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari, usidi takata. Tue ngari ngari, dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chumi,
ate, 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 ate.
Imboga mboga sangara uduvi,
ate, 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 ate.
Iyana, iya,
ate, 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 ate.
Iyana, iya. Dakitari, dakitari wa mapenzi.
DJ Lighter.
Dozi yangu temethali, inatibu na kuenzi. Yangu tamtam bila kuchanjia, chacho kwa kudambulia, swafi kwa kuitumia, misalama. Kama babu kamu tatafunia, dafu kwa kusukumia. Chakuru magia, kinyama. Benzili ogele, hibali salama.
Selele ya se,
tuwele, mioyo sende mrama.
Selele ya se,
kule tuji soso moni, nyama nyama za shawarma.
Selele ya se,
oh, oh. Habibi selele ya. Twende Zanzibari, Komoro Mombasa, tucheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari, uzidi takata. Tue ngari ngari, dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chumi,
ate, 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 ate.
Imboga mboga sangara uduvi,
ate, 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 ate.
Iyana, iya,
ate, 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 ate.
Iyana, iya,
ate, 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 ate.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, kabadisha wazimu analicheza mama.
Kunde boy for everybody, my music they shake your body, eh. Cause I do this for my people, I wanna hear you sing ta la la la. Kitando kina nigadi, mafasi nongeza idadi. Saluti kwa wanangu wa keko, segele ya konga gwala gwala.
Ewa soni penda kazi wanayo,
wanafuata nyayo. Tunapiga denda wanapiga nyayo.
Wekesha kwa wakangangaanga, mweza kona jichangangaanga, nazisanya farangangaanga. Nikipata natumia luo teruksa nitangangaanga. Pendaga vicheni vishangangaanga, na uturi watangangaanga. Hakikisha unanukia.
Oh yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, washa tochi ya simu za tuone waka. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, tapandisha wazimu wanalicheza vanga.
Samina mina
waka waka
Samina mina
waka waka
ase Samina mina
waka waka
Shinana na mimi awapati atasare. Usishangae tatuna vipini mima konde chare. Piskwa lonileta mudini mondi watandale. Maneno majungu tupachini muziki utawale. Kama nyapara kafunguli wapingue, kuto tunachana mawingue. Amesha panga we nani upangue. Unajitesa bure. Aga wekesha kwa wakangangaanga, mweza kona jichangangaanga, nazisanya farangangaanga. Nikipata natumia.
Oh yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia,
DJ Lighter.
Kushoto kulia, washa tochi ya simu za tuone waka. Kushoto kulia, kushoto kulia,
kushoto kulia.
Oh yeah, dance Limpopo. Dance so cool, do for me so cool, make me confused. Bring your body close to me. Something nice, something sweet. Monika, DJ, mambo rote rote. Kanipa, imege, ila goja kwanza. When you hear the sound.
Roboto, 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 toto, roboto, 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 toto, roboto. Yeah, roboto. Se me gato mañas. Roboto, 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 toto, roboto, 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 toto, roboto. Yeah, roboto. Se me gato
mañas. Shati, tuzirudi kibongongo mpaka jinyani. Do chido, do chido, do chido, do a baby. Do chido, do chido, boya do che, yani do chido, do chido, do chido, do a baby. Do chido, do chido, boya do. When you hear the sound.
Super diva, leo leta shida. Wine for me, patika girl when you wina. Kanyaga na pose, men touch your toes. Make me go crazy, my diva, run them on top. Me love the way you move your body, make them wonder.
Super diva, super girl, when you fire. Me love bitch girl, when you tiki taka. Me napenda zano na vozigi zag. Wazi menda moves, come let us groove. This summertime girl, when we the tune. Make me feel good, don't be so rude. Nanita lamba mambo juu hajigu. Wazi menda moves, come let us groove. This summertime girl, when we the tune. Make me feel good, don't be so rude. Nanita lamba mambo juu hajigu.
Rewind it,
sweeter.
One for me, girl. Rewind it,
sweeter. Quicker.
Rewind it,
sweeter.
One for me, girl. Rewind it,
sweeter.
Quicker.
Rewind
it, sweeter. One for me, girl. Rewind
it, sweeter.
Quicker.
Rewind
it, sweeter. One for me, girl. Rewind it,
sweeter.
Quicker.
Ukifanya hiyo mambo yake ni noma. Napenda hiyo ni noma. Ukifanya hiyo mambo yake ni noma. Napenda hiyo ni noma. Katika chini nimekubali mifisi. Sitoki leo hapa ndani mimi naishi. Napatika kiisha leo nitakuwa fiti. Manake tukifika home super diva tutabang. Moves, come let us groove. Ni summertime girl, wine with the tune. Make me feel good, don't be so rude. Na nitalamba mambo juu hajigu. Wazime girl moves, come let us groove. Ni summertime girl, wine with the tune. Make me feel good, don't be so rude. Na nitalamba mambo juu hajigu.
Rewind it,
sweeter.
One for me, girl. Rewind it,
sweeter.
Quicker.
Rewind
it, sweeter. One for me, girl. Rewind it,
sweeter.
Quicker.
Rewind
it, sweeter. One for me, girl. Rewind
it, sweeter.
Quicker.
Rewind
it, sweeter. One for me, girl. Rewind it.
Follow on Instagram at DJ Denny.
DJ Light upon the ad.
She a beautiful woman, hey. An African woman, hey. She a beautiful woman, oh. Onyeshe kikwetu kwetu, kikwetu kwetu. Onyeshe kikwetu kwetu, kikwetu kwetu. Basi twende. African girl, yeah, girl, yeah. I see she cooks, she cleans, she make money. Hey, yeah, yeah. She got a love in abundance. Come, come, ananas. So strong, come, mama, Mandela. Ana sauti na mtuanyo kampangoni. Tena nifundi pale chumbani. Ana machi na ite kama jioni. Oh, 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 yeah. The legend to man. She a beautiful woman, hey. An African woman, hey. She a beautiful woman, oh. Onye sheki kwetu kwetu, kikwetu kwetu. Onye sheki kwetu kwetu, kikwetu kwetu. Basi twende. Shopping, you not no long talking, Mr. DJ.
say achakanuke, achakanuke. Let the booty bounce. Let the biggie booty bounce. If you like it, baby, go low. And if you lead, I'll follow. I'll never leave you solo. No, 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 no. Ooh, baby, go low. And if you lead, I'll follow. I'll never leave you solo. No, no, no. Melanin popping. Let me take you for the shopping. Tonight, no long talking. Mr. DJ, achakanuke, achakanuke. Let the booty bounce. Let the biggie booty bounce. Oh, yeah, yeah, yeah. I'm Mr. Bounce. Let the biggie booty bounce. Oh, yeah, yeah.
Download DJ Lighter mixes on www.djlighter.co.ke.
DJ Denik.
Na, na, na. Imara kashikiria, mwacha vimbe bichwa. Wallahi kanipatia, anastahiri sifa. Chumba kizima chanukia, uturi kajifisha. Vidore nasimamia, ukingoni nafikishwa. Nani kosha mwili, kwa maji ya madafu.
Yendo koja, ananifunza kucheza rafu.
Anijua tumbo langiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake lajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ajabu. Majabu, majabu, penzi lake lajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ajabu. Kifuani unipaka harua, mikono tende anazichambua, anilamba. Kitandani humwaga maua, mingine hata chembe siku anajua, antoa ushamba. Nalitake nini kwake, nyombe sipewe. Iwe Pemba machake chake, chagwe mwenyewe. Kanipa pombe roho yake, ninywe nilewe. Mambo shagani mwake mwake, mangaka msewe. Libandike, penzi kama gazeti walisome. Tuadabishe, sangara shombo vipweti tuangome. Nikila nilishe, chapati za alizeti ninone. Tuafungishe, midomo uzi simenti tuashone. Ananikosha mwili, kwa maji ya madafu.
Yendo kocha, nana nifunza kucheza rafu.
Anijua tumbo langiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu,
DJ Lighter.
Zela wewe nimezuba, eh, tu yako msupa. Nataka tuende super, tukabuy items, baby usi tense. I got some words to tell you, ziko kwenye sentence. Penzi lako kwangu kotibana, imenipa life sentence. Girl, ine nyako mahero, oh, adoro muda teni dala. Hebu nipe mikono, baby you know, you know. Nimi na we, ine nyako mahero, oh, oh, oh. Adoro muda teni dala. Hebu nipe mikono, baby you know, you know. Nimi na we, mina we, mina we, hey, hey. Nasema mina we. Toto ringa,
ringa
nasema ringa,
maneno mengi kama nywele lava itashuka. Watashudia tukivishana pete, si watashuka. Hey, nitakuwa na wewe leo, leo, mpaka kufa. Tunanifaa, ninakufaa, tunafaana. Aye, project yako fem king'ang'alito. Hey, sitakucheza misi chicharito. Twende mdogo tu, kidespacito. Ay, hakuna leo kumwaga jasho. Project yako fem king'ang'alito. Sitakucheza misi chicharito. Twende mdogo tu, kidespacito. Hakuna leo kumwaga jasho. Ay, minawe, 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 nasema minawe. Toto ringa, toto ringa, toto ringa, nasema ringa, juni minawe. Toto ringa, toto ringa, toto ringa, nasema ringa, juni minawe.
Ayoni manzele wewe we, chilling out with DJ Denik.
Miki waindi mabebe, jipinde pinde kama nyoka. Pinda mugongo ni bebe, nisije nikadondoka. Oh na 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 na.
Chiani na pita pita, samahani sister. Macho kama unanita, mekorea shisha. Mwaga mapicha picha, ya sambai insta. Yani kesho kukicha, jana kama fita. Suruari, pare, viatu, kule. Sulare, lare, kam kao tule. Jotu kufunze kozi ambazo, wezi kupewa shule. Choni kutunze baby, wezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king, agiza tutaletewa. Ukiwa queen, kwenye yoto utapepewa. Kiongeze, niongeze, nisha nogewa. Napenda kuyumba yumba kisha lewa.
Asema baby ya pokat, baby ya pokat. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby ya pokat, baby ya pokat. Ata jambazi sugu ninapigaga saluti.
Stop,
twende taratibu kama unasinzia.
Yumba, yumba.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
yumba. Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
anase.
Yumba,
liye karibu unakamatia.
Yumba,
anase.
Yumba.
Oh na 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 na.
Funga funga mishkaki, funga na opaki. Rumba taki taki, lore gumba happy. Yumba juu, yumba chini, yumba katikati. Yumba yumba mwili kama umeregea nati. Samani nambo na yopigia haipatikani. Umepotea uliza Google takuparamani. Kama unachuki ota mba wapayangani. Haupasue aldi wingie ukae ndani. Na bado na wagongea ngongo, na kumaria mchongo. Na shushia vigongo, mevaria usongo. Goma ngoma msondo, uongo. Anajua Mungu mwenye mbingu aldi na udongo. Mzeka sema sen, sema gosha mpera mpera. Na meba sanchoka na nyuma kafunga tira.
Asema baby ya pokat, baby ya pokat. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby ya pokat, baby ya pokat. Ata jambazi sugu ninapigaga saluti.
Stop,
twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
yeah.
Yumba.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
yeah.
Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
anase.
Yumba,
liye karibu unakamatia.
Yumba.
DJ Denik.
Mimi na Marcella tunacelebrate. Sape kwa kibeti ni kama ni banki. Olunga kubol, sivako ni Messi. Na misi takifo mkashangwe ileti. Oya, weta cheza kaa wewe, suwitishe upewe. Itisha mzinga si umimine ulewe. Na kama unadai, oya itaka bana. Don't drink and drive, usikam sana. Leo ni bate, after bate. Akitaka mate, apakatwe. Marinate after, mpaka kwake. Na kama ye ni daste, minizipate. Kuna sisi tufike. Tusifike mapema ndiyo tusipike. Sidhani kata lala si kesho ni dide. Juni kipito na foma kunanga replay. Hey, kuna fomba sisi tufike. Tusifike mapema ndiyo tusipike. Sidhani kata lala si kesho ni dide. Juni kipito na foma kunanga replay.
Run it.
Na maji wehu ni kosi. Zituko huku na huku kama majozi. Kama we ni hater pana leta mikosi. Saki mchele wapi pekele. Rende yangu ngorika na weza nunga. Pimisha kilo tatu na uwekele. Alafu kachumbari na usipime unga. DJ Sue Spin kakwa bakery. Kakwa bakery. Na mawana bi wana kama fekari. Wana fekari kama fekari. DJ Sue Spin kama vile pale bakery. Kuna kuomba sisi tufike. Tusifike mapema ndiyo tusipike. Sidhani kata lala si kesho ni dide. Juni
Na kinduku marash ni andoti ndani ya boxa nundu ikusi na fude na yo siezi kula kavu chume la lendani ice kizie kwa mbavu tomboda tomboda ajimwagia madafu njoti yangu ni shasha panyaru chubui nazama chubui cheki ishaganda chubui aliringana namba chubui cheki asha mangwa
modo man na kizime shika man gwelo shash akitisha zima man ay niki petre tisha pita pan katkandi baku na penga ina ban ay modo man na kizime shika man gwelo shash akitisha zima man ay niki petre tisha pita pan katkandi baku na penga ina ban ay
pigo kumbi na sponyo wa oyole shika chuki ziki shika unitole na kwa muti paka ipigwe vidole na manjuti migi ni kumwaga kore anahaga bigi sura ni akode pigwa kishuti niko daru na chachisha na atoti mode wangu anakuja daru na kohoni tapika kwa sing adibudo mwage njoti mabrika mtezo ya watoto na ningori mapatika zote zimejezo na mangori pabigiji zote zimekulwa na madogi kijiji yote ishambuliwe na kimbogi
mojo man akizime shika man gwelo shash akitisha zima man nikipetre itisha pita pan katkandi baku na pinga ina ban mojo man akizime shika man gwelo shash akitisha zima man nikipetre itisha pita pan katkandi baku na pinga ina ban
koni nifike koi nange sokoni duda ni bigi buda kichwa sioni chapa hiyo kitu hadia toe maoni kwa mabishi zake venye uli bishia jikoni kabla sapa ifike kabla vela ishike sunajua mini dume napenda vitu za kike na unazo kwanza venye nipo ina pip mlegezo nikubomowe nikujenge kam jengo na venye niwe sedi mujulus nina lengo na vix iko hapa nili kujana kingo siyezi chapa tai kuna majimi gingo nimejeza ngeus album status ni single
modo man akizime shika man gwelo shash akitisha zima man nikipetre itisha pita pan katkandi baku na pinga ina ban ay modo man akizime shika man gwelo shash akitisha zima man ay nikipetre itisha pita pan katkandi baku na pinga ina ban ay
modo man nimeka mna kiplani edu man saka biz tukabani maitha tujikata ndo wa wang si wagotejo manjuti utapakwa kana kanikora kona kona kora na kokora kona kana kanikora kora kana kanikora kona kona kora na kokora kona kana kanikona kora msidika shika bolio mokorino hao kiti na gonga na sisiki uchungu hao sitika wada baki ya inyuru nao ingo mitashika lichezu noro nao
mojo man na kizime shika man gwelo shash akitisha zima man nikipetre itisha pita pan katkani baku na pinga ina ban mojo man na kizime shika man gwelo shash akitisha zima man nikipetre itisha pita pan
DJ Danik
ala kwani weni ngeo soge domo ala usha niletea tumu domo ala ilikuteka kimangoto na thani nivajo kumbe niliokota poko akili liagwembe selipenda dudu akadra istati ya patiwe mudu akana liya kutu ya patiwe munju
sasa ex chaniwa akisa ujeko bwana adi unimaliza ikiza ibiza mama mapiza baridi ya priza tuna majira mapunyeto sasa akikara kuingiza sigo flani kwanya miujiza sunapenda Tony kani sina Tony kani sina
Basi cheza na dudu Cheza na dudu Baby cheza na dudu Place imefika basi cheza na dudu Pigwa marungu Baby kula marungu Minataka ni kukembe mama Kuna vile unanipa tama Wacha nishike jegi yako kwa ma Ntainyonya tukifika kuba
Niko na mamili, itaki na mili Wakampu touch mwili, na wapewe mbili Nikicheki madem na geuka mikafiri Si siri no surrender mi albashiri Msupa soba, na minko maji Achangu sengoda pia kuwe maji Ashala liye shoulder, nepiga roo safi Mkono ndani ya troza rungu shaji chaji Kwamba na umbanga kana bi Lakini nikipewa na ipiga kama ji Kawa tuto na sabu ABC. Msupata kisonga amekuwa matu kwa D.
Basi cheza na dudu, cheza na dudu. Baby cheza na dudu, place imefika basi cheza na dudu. Pigwa marungu, baby kula marungu.
Vika mwisho nilipigia niko inangi. Nataki ya pungi vimetulia joi pangu. Mefugo za matina iko kidale joi daru. Katiko za bodungu itabakini wa ulambe eh. Liri kali mutil na domani. Navaku za mitari mbuzi tuwa ndani ndani. Nazobo za fugo za nakara imski mkali. Ndomana nasikia nika niko beach kwa bahari ah. Napenda keki za kijicho chana gasha. Jukila siku nasikia galas majomi ni party. Itaka party ni party na party na party party. Ndomano nasikia mistari zangu ni posh posh.
Basi cheza na dudu, cheza na dudu. Baby cheza na dudu, place imefika basi cheza na dudu. Pigwa marungu, baby kula marungu.
Lighter!
Yo boy, don't know everything you get from the door. Rico gang, come to where you did this.
Alright then.
Hey, suna chua tuni.
You don't know what's up with there.
Masa ya usiku sako niku shika mutu msuke mfanye akue wako bila wakwan basi dansi na ye teremuka na ye kiku cheki muda si upite na ye usicheze na ye.
Alright then, a pretty girl with a big body. Come follow me down to the party. Make it limo kili say dati dati. I'ma make you bend down dati nati. Kwenye ndoto me shinda loto. On the dance floor make mba toto. Washa nare tu pate joto. Magizani vijiti mudoko. Tell them say, hey. Bring your head down on the scene. Make you sing, I know what done a violin. Straight badness, big bad machine. Kame jibeba nika queen be machine.
Masa masa ya usiku sako niku. Shika mutu msuke mfanye akue wako bila wagwan basi dansi na ye teremuka na ye akiku cheki muda si upite na ye usicheze na ye. Tumekuja tuku huyo dem aki wete kabila akidai tuku. Tumekuja tuku huyo dem aki wete kabila.
Hey, tete tete mwili kakamene na dayball msupa mikadenge. Choko choko dondosa nyuma nene. Ingiza kufe style moja kamende ah. Bila kusongea sha inama ah. Bila kushada majo isha nyanya. Na kame shika utadani mbanga. Yuni itavikta na piga kawanyama.
Masa masa ya usiku sako niku. Shika mutu msuke mfanye kwe wako bila wagwan basi dansi na ye teremuka na ye akiku cheki muda si upite na ye usicheze na ye. Tumekuja tuku huyo dem aki wete kabila akidei tuku. Tumekuja tuku huyo dem aki wete kabila akidei tuku. Nipe ni kupera tupate ebunjo upate mambo matam. Toka kwangu ni kupe kiboko upate adabu. Geuka kidogo ni kupe adhabu. Usiku sako ni saya badmana. Saya kula tako na kunyonya banana. Si ukule vako mamunju kukadora. Uko single manzi mindo na kudouble. Masa masa ya usiku sako ni ku shika mundu msuke mfanye kwe wako bila wakwan basi kasi na ye tere.
DJ Denik.
ya maya zamzam. Anajua kusoma changu kitabu. Anapokuwa mbali napata gatabu. Anavozipigia hizo mbizi, sita kwa sita hadi deep sea. Mpira nyavuni yako si usingizi, wapono mwenzenu misitoshi.
Kia match me, why are them wako kia get enough for me?
Yeah,
drop it down nicely.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
Body girl,
vroom vroom.
Nigeza mwili tingisha kiuno,
vroom vroom.
The way you wine your body so international, wakanyaga pepeta African girl,
vroom vroom.
Love the way you wine your body girl,
vroom vroom.
Nigeza mwili tingisha kiuno,
vroom vroom.
The way you wine your body so international, wakanyaga pepeta African girl.
Vroom.
You whining fast like a sport car. No girl can taste the way you whining so far. Move your body from the ground to the sofa. Give it to me baby, make a beat it like soda. Boom. Una pretend umesota. Chini ya maji zako with na mogoka. Mbogi yako kito fala na watoka. Original shall is causing trouble kwa na speaker. Mademo pate shida ka post pa nya insta. Resemble your sister new wine. Mademo pate shida ka post pa nya insta. Resemble your sister new wine.
vroom vroom.
Me love the way you whine your body, girl.
Vroom vroom.
Me get some really thinking shit you know.
Vroom vroom.
The way you whine your body, so can I show now Wakanda, Pepeka, African girl.
Vroom vroom.
Me love the way you whine your body, girl.
Vroom vroom.
Me get some really thinking shit you know.
Vroom vroom.
The way you whine your body, so can I show now Wakanda, Pepeka, African girl.
Is you girl from the ghetto or a from uptown? The way you dancing, girl, you deserve a crown. I'm the dawn in my area, don't have perfect town. Me over sky level, nobody bring me down. It's a dancing time. No negative energy around, but my people don't see waste my time. Cause I'm having a good time. It's a dancing time. No negative energy around, but my people don't see waste my time. See me having a good time. Legalize, you're whining, you're whining, you're whining, baby. Legalize, you're whining, you're whining, you're whining, baby.
Vroom vroom.
Me love the way you whine about it, girl.
Vroom vroom.
Because I'm really thinking shit, you know.
Vroom vroom.
The way you whine about it, so can I show now I can't.
www.djlighter.co.kb
DJ Danik.
Guess what mood I'm in? Need you like my oxygen. Let's go somewhere we can be, just you and me, some privacy. When you say my name, spaceship, rocket, paper plane, higher than I've ever been. Oh, Rasta never felt this way, oh no. It's true, see I'm in it below, not need do. Go ahead, I mean I'm playing it cool. Go ahead, I mean I'm playing it cool. But I'm so cool when it comes to you, when it comes to you, you, you. Lift me up, anytime I'm down. Every time you're around me, I feel love, baby. I'm addicted to you. Lift me up, anytime I'm down. Every time you're around me, I feel love, baby. I'm addicted to loving you.
Fire, 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 fire,
baby.
Fire.
Siku plan ku go this deep, kufika e-stage. Squangim tuneka feelings angu kwa display. But kwa future na una party na wedding cake. Kunyu kitu perfect ineza happen by mistake. I be the realest, skudanganyi. But you can't be the realest bila honey. Kutiambia loneliness never killed a D. Na compensate na chain mingi kama Mr. T. Aya, uneza guess ile muda min. Nasikia tutafte beach mali cool again. Tukapigwe na caprice kama do the game. Please never leave again.
Denik, oh na 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 yeah yeah yeah, manzala we we we, oh yeah, oh yeah. All I need is you and nobody, yeah, yes. Do many make brand new, ni me forget the rest. Do yako niko ready to go boss, nataka ni kuone kando yangu ukidos daily, hey, daily, yeah. Ni meenda loko ya ni crazy, yeah, ah, hey. Nimeenda loko ya ni crazy, yeah. For you, napenda yako waistline, zikipepeta kwenye frontline. Napenda yako waistline, zikipepeta kwenye frontline. Bila natingisho ya behind, yeah, yeah. Your hips don't lie, yeah. Sakata, 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 shake your body, den, den, de. Den, den, de. Sakata, 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 shake your body, den, den, de. Den, den, de. Sakata, 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 shake your body, den, den, de, den, den, de. Sakata, 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 shake your body, shake your body, shake your body, shake your body, den.
Ribobom, ribom, bom, ti. Ribobom, ribom, bom, ti. Ribobom, ribom, bom, ti. Ribobom, ribom, bom, ti.
I go give you banana,
banana,
sweet banana,
banana.
I go give you banana.
Banana.
Was no divert,
you are my flower, let me come with the vest. Your love is so diverse, baby, when immortal, let me come with the vest. She's on fire, she on fire. When do my undenial, undenial, undenial. My girl is on fire, you on fire. When do my undenial, 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 baby, yeah. Feel nothing, it's you are behind, yeah, yeah. You are if don't lie, yeah. Feel nothing, it's you are behind, you are behind. I don't lie, lie, lie. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, dan, dan, de, dan, dan, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, dan, dan, de, dan, dan, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, dan, dan, de, dan, dan, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, shake your body, shake your body, shake your body, de. Kribobo, kribobo, ti. Kribobo, kribobo, ti. Kribobo, kribobo, ti. Kribobo, kribobo, ti. Johnny Manzella, where, chilling out with DJ Denik, DJ Denik,
DJ Light upon me, yeah, upon me, yeah, upon me, yeah.
Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, funny boy. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah,
Baba.
Wana kutoka na nini? Wakati levo zako hawafati. Mbwa wa uswahilini, tena koko hawangati. Kuna marashi mwilini, wao shombo la samaki. Ya kwa kunyuzi tisini, zao zinafika mpaka laki. Tunawachoma kama nungunungu, wanakesha kama sungusungu. Baby Jackie Chan mtundu, adina kuimbi ya kizungu. Girl, you have that thing and I call you pin. Girl, you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Girl, you have that thing and I call you queen. Girl, you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on the dance floor. So clean when you do the dance, so I know. I just want beside you. Give me that, my baby, my phone. Yeah, 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 yeah. Give me that, say that you want for me.
Bad girl, how you ever single? Make you my queen cause I'm single. That's how the thing go. You know it takes two to tango. Cause I be praying every day and night too. Say make you come my way. Thank you my love. I bless the day that I got that thing and I call you queen. Yeah, you motivating my life. Baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah, you got that thing and I call you a queen. Yeah, you motivating my life. Oh, baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah. Mommy, baby, cool it down. I love it when you put it on the dance floor. So clean when you do the dirty wine, oh. I'm just right beside you.
Give me that, my baby, my phone. Yeah, 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 yeah. Give me that, so that you want for me. Mm, yeah, 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 yeah.
When you play, I mean you go, ja. Yeah. When you play, I mean you go, ja. Tena kufunga magoli wakika. Yeah, na magoli wakika, yeah, yeah. Everybody wanna touch her, yeah. Wanna touch her. I will never play you like FIFA. Never play you like FIFA, yeah, yeah, yeah.
Give me that, my baby, my phone. Yeah, 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 yeah. Give me that, so that you want for me.
The mix.